yaho suza wawisanga bavandimwe bawe bagukunda byukuri bakwitaho bakumva nabavandimwe bakundana na